into somhlaba ngathatha uJesu ngamfaka enhlizweni yami ukhipha bomnyameni wangifaka ukhanyeni I'm going from glory to glory amandla kaJesu nangiphumelela nje amandla kaJesu I'm going from glory to glory amandla kaJesu ukuhlala kwami hlala kwami
uJesu kunginikela
nasindiswa mina
usindiswa bami kunginikela
Oh yes, I'm going from glory to glory.
Amandla kaJesu.
Kungenxa yegazi lakho
bonke. I'm going from glory to glory. Amandla kaJesu.
Ngiphumelela nje.
Ngiphumelela
nje.
Amandla kaJesu.
I'm going from glory to glory.
I'm going from glory to glory. Amandla kaJesu.
How can you love me? Through Christ, which strengthened me, oh yes. From this day, will I begin to magnify thee, so that they may know that, as I was with Moses, I will be with thee. Pumalela nje, amandla kaJesu. He died for me. He died for me. He gave me life. Hlala kwami
uJesu.
Hlala kwami uJesu. That's why I'm a winner. Sindisiwe.
Yebo.
The Lord has magnified me. The Lord has magnified me. He is my guider, he is my protector, he is everything to me. Pumalela njena, pumalela njena. I'm going from glory, going from glory to glory. Ukuhlala kwami, kuJesu ungibekela. Kusindisa kwami kungibekela Phumelela nje Ngahlathi zono Ngavuma ngomlomo nangenhliziyo Ukuthi iNkosi ngumsindisi Ingakho ngiphumelela He is my provider He is my protector He is everything to me That's why I'm a winner That's why I'm successful, yeah,
Pumelela nje, amandla kaJesu.
I'm going from glory to glory,
amandla kaJesu.
Mina ngiphumelela nje,
Pumelela
nje,
amandla kaJesu.
Pumelela nje, baba, ngiyabonga. Akukho ngangihlule empilweni ukubhekana nako ngoba wena uhlala unami njalo He's on my side I will not fear what a man can do to me Oh yes I'm going from glory to glory Oh yes Lord